This is Chick Boy Chick Nigga, aka
Nivi on the beat.
Shadimani Shadizo Cham Sit.
ZambiMusicBlog.co.
I'm a number one lapper.
I got it.
Listen, people, to the new Zambian hip hop, Zambian motion. This is ghetto life down. Dilipa cham city bondi furu fene mpepo. Kuna mune mochabela chansi bampaku. Chobunda kwa stumo tabanja sukai. Tetino bunanga ni kwa suka buwaisai. Mulife ya ndifintu bota fiata la popu inoona. Ngu imbombe shani ineboe nobu inobuno. Fia kuyumfa sana. Fiobe fe ine fia kuyumfa. Tefe na ishi la pachalo. Nabana mashoko sana ine pafe mpalao. That's why I'm a boss, and never say eye to eye. I didn't follow Usha, but I left one busy. I'm Bella Malesi, but I left one busy. Pano Charote Pamiesu, Tangala Fumukum, Jacumena Kubukulu, Nafetenum, Kashin, we shed a luna mile. Shatim, then she see the film to catch a mile. Alama munchito mbomba kuma jobs tira data pabe mpia mbomba. Patitenso na kuata kufane chush. Nangu chika shupesha nisha kafane chush. Patishita na ena taidi na ini apa na ini ninja ninkula na kopala na itampa. Soni mo mane ndie fwa ine boy. Fia kulanda landa sana kuna fwa no mane boy. Echo ndaluisha anso shatalale kanadishi batu wande na ine kakabalika. Na mashalo bantunga wife nya kuchula. Patishi finya pative na bali nsula. Weather fishing kolo chive bufi. Boys in the fence fibiri ya ikona no bufi. Mwitwish kevi fionse ngeso sefire titika. Kozi bantu monga ine panu chalo bali kuwa. Mba nari songo kakwari kwa matezeo mupa. Valentini kapamani alilana nukti iwe wapesha. Mga chakuti na ukolwai wilai kasha. Town boy nefiroto fya makaso. Nebo future nshai mwene muli kaso. Kamo muli kachaso nengeche shalutu. Kia pandepo kama shiki ya lutu. Mumutwe wanti muli ya manuwa na matezi. Pati ndevu kushahida temba lenta shayali ya matezi. Inomba nino mogo zumu bili wali songo kaso. Nari diabu wana boze wali pala mukai. Young chef, I got you. Mark 2, I got you. Pirato, I got you. J-Max, I got you. Master D, I got you. Fujumak, I got you. Shout out to my DJ. Nizi on the beat. This is new Zambian hip hop. Zambian ocean Zambian. If you have an idiot. If you have an idiot. Yeah.